Furia Boy, Mando Joe, Chiki Chigunda Muraweto. Hey Baba,
touch, touch,
touch. Jumir, Acha Turagere Ubuki Maweto. Basinenda Kamambie Mama. Basinenda Kamambie Baba.
Cha cha na unavyo na tambo na swadaka we.